Kei konei taku kai kōrero tuatahi mō te rānei, tōna ingoa ko Matthew Workman. E kōrero tino nui tēnei wainganui a Aotearoa, e mōhiona a hau, e pāna ki tā wāhi no ki te nuinga, kei runga i te whenua. Kei hea koe, kei pena kei konei o ki hea no atu, he diabetes, ne? Ai kamutu, tēnā pea māu e āta kōrero mai kia tātou katoa, pēhā na te takoto i tēnei wahanga o ngā rāne.
Kua kaya mātou tahi rangahau, kua whakapūtaina i roto i te tuhinga, ko nutrients, ka mahi tahi a ngā kai rangahau nā te whare wānanga o tākau, me tākuta John Munro no Plant and Food Research. I puta ki te mōhio ki ngā here kētanga i roto i ngā mātauranga me ngā whakapono e pāna ki te whakahaere i te mate huka ai nena te diabetes me te kai pai i roto i ngā iwi o ngā iwi ngā ahurea rere kē me tō rātou whēako me te tūmanako o te tiaki mate huka. I himihia rātou e rua te tau maiwa o ngā kai tohu tohu mai ngā ropu tuakiri e rima. Kaore he maha o te mātauranga e pāna ki te kai me te rarurau whakaharahara mō te kai me te rongoa. Koenei whakawhitiwhitinga tai pitopito e whakaeana ki ngā rangahau o mua i kimia e whārau whātekau mā waru o ngā pakeke kei Aotearoa anō hoki kaore e mōkio ki te mātauranga o te mate whukarua.
Me pēnei pēr tuku pātai ki a koe, e Matthew, you know tēnei mate, te mate huka, e rongoana hau, e rerekeana te diabetes kotahi me te diabetes e rua, ne? Rereke, ai. Ne? Rerekeana ngā wāinganui wera mate e rua. Hena hoki, haka mōhiongia mai ki te nuinga, e aha te rerekenga o ēnei mate.
Nō reira, te diabetes e rua ngā momo matua o te matuhuka, te momo kotai, me te momo tuarua. Ko ngā momo matuhuka e rua, ko ngā mate roa e pāna ki te ara o tō tinana, ki te huka toto, ki te kukuhu rānei. Ko te glucose, te hinu e whānga ana i ngā rūma o tō tinana, engari ki te whakauru i roto, engari maka hiahiatia e koe, e ki, e rite ana ki tētahi tātau. Insulin ko taua ki. Ko te hunga me te mate huka kotahi, kaore i te whakaputa i te insulin. Ka tae e koe ki te whakaaro kia rātai kore e whai mana e kore ana tēnei tātau. Ko te hunga ki te mate huka tuarua, kaore i te iripare ki te kawa o te insulin me i muri i te mate, kaore i te nui te hanu. Akatai koe te whakaro ki tēnei me tahi tatau kua pakaru. Ko ngā momo o te mate huka, akatai a te arahi i te taumata huka toto nui.
Ok. Nā, e pātai ano tāku, Matthew. Nā, ki tēnei mate, hakaroana hau, ngā kai e kai ana koe, kia tūpato mō tēnei mate?
Me kōrero mātou e me ngā rōpū e pāna ki e nei whakaro. He uaua tēnei whakaro nā te mea. Kaore e ngā kai nā te mea me mea tai akoe e nei momo. Me whakaro ana koe e pāna ki o whānau me ngā uri whakatiku i muri a koe. Nō reira, kaore he whakaro anō mō ia koe anake, engari me o whānau, me o uri whakatipu. Me whakaro ana mātou i tēnei rangahau, i roto i te whakaro, me whakaro mātou i o mātou kai, engari me whakaro ana mātou e pāna ki te mātauranga, kaore mō a mātou anake mō mātou whānau, mō a mātou iwi, o mātou ahurea. Nō reira, ko enai whakaro e nei, ko tēnei rangahau koe, ai, e tika ana koe, me whakaro mātou e pāna ki te kai, e kai ana mātou, hei whakaro, hei, ai, anō, hei whakaro, hei tūpato, hei pai a mātou hei ora roa.
Ai.
Engari, me whakaro ana mātou tēnei ko tētahi timatanga, hei whakaro ana, heaha e mōhio ana hau e pānaki e nei momo, heaha kaore ana e mōhio ana hau hoki. Hei timata ne tēnā ara o te mātauranga e pānaki te huka mate.
Nā, te tahi anu e matiu me pātai atu a hau. Tōku nei mōhio ki tēnei mate, e pāpāna ki ngā whānau, e maua nei tēnei āhuatanga o te huka, e rongo anau, e heke mai ana te whakapapa, puta mai o tamariki ki ngā tamariki, muri mai, e herere ane roto i ngā whānau. E tika ana tērā titiro a ngā rata, ki tērā e te hitori o tērā mate, te diabetes?
Ai, kao hoki, mehe mea kei a koe te momo tuatahi, ai, ko tēnei tētahi momo e whai ake i roto i ngā whānau, mō i roto i ngā pakeke, ngā whānau roa. Engari, mehe mea kei a koe te momo tuarua, ko tēnei tētahi momo ka... whakahaere i tēnei tēnei momo. Nō reira, kaore tēnā e kine pia e kaiake i nga uri whakatipu. Nō reira, koena te take, koena te whakaro whakahirahira mō tēnei hei kimihia, hei whaiake i nga huaraki haura, hei kātia i tēnā ara mō ngā uri whakatipu e pānaki i tēnā momo tuarua. Ki ai ko tēnei kaupapa te matihuka, e harako tētahi e ako te katoa i te huarahi anō. He rereke ngā whakaro, ngā tikanga, ngā nonga ahurea rereke, ngā iwi rerekea. Nō reira, me whakaro ana mātou ki te ako i ngā kōrero a ngā iwi taketake, hei maumahara, hei mōhio ana rātou. Mō te ao Māori i kimihia te rangahau e tahi whakaro mō te ao Māori anake. I roto i te ao Māori, ko te tautoko a te whānau, he mea matua, hei whakaere i te mate huka. I kimihia te rangahau hoki, he iti ake te whakawhiri inaki ki ngā tohu, i whakawhiwhia mai i ngā tohunga ngai o. He whakahirere tēnei, nā te mea kaore e whakaaro ana i ngā tohunga ngai o i atu āhuatanga. Te koroni, me ngā mai moatanga e pāna mai tērā. Koena te taki he iti ake te whakawhiri inaki ngā tohu. Tētahi atu kimihia ko te kōrero mo te aha te whakarere kētanga kai me te maimoatanga hauora e hiahia ana ka akiaki i te huringa o ngā Māori tohu. Me te kimihia whakamutinga mai ahau e hiahia ana ngā tohu Māori ki te aku i te kai hauora e taia ai te tuku ki ngā whakatupuranga e whai mai ana. Ko tēnā tētahi whakaro apai, tētahi whakaro hōrere mai ngā kairangahau. Engari, koena te whakaro me mitua hau i tēnei take me mōkio ana mātou mō mātou, mō mātou whānau, mō mātou whakatupuranga e whai mai ana.
Oh, tēnā koe, Matiu. A te tahi anō kokopātai ki a koe tēnei, tēnei ata. I rongo au nā mua kere e iu e tahi o ngā rata, e tahi, harate me te katoa. Te tahi rata i kōrero, i pēnei tana takotonga mai ngā kōrero. E hoama, e roto i te me kōrero ngā Māori, e roto i ngā whakatupuranga, ia tau, ia ngā tamariki katoa, kia whānau mai, kei roto i ngā toto, tau ka hakaro. Ii, pēnei pērā ana, i nga tāhai pērā, ko pēnei mei kiau, there's a gene missing in the Māori race. Tei ka mēmi, hara te mea ko koutou nahe, e pāna ki ngā Indians, pāna ki ngā Pacific Islanders, all the indigenous people have got it. Te huka hakaro, tēnā nēna, haruko nēna e tatu ana, one of our genes is missing there for us to have this sickness. Teika mami, that's what they've been looking at, ne? E tiro ana ngā rata ki tērā. Now that was told to me in Wellington, and I thought to myself, my word, this is interesting. But however, that I'm listening kia koutou matiu e kōrero meina ki wene āhuatanga e pāna kia tātou katoa. And it's, if you have a good look, the Pākehā hasn't really got it as much as what the indigenous people have got it quite more seriously than them. That's my look at it at the moment. If I'm wrong, correct me. But that's what I got told in Wellington with that ailment of diabetes, ne? Nā, hena, ke tera pā, ke i ākoe wetahi whakaputunga mō tēnei kōrero.
Well, yeah, you mentioned there obviously that you're right, you know, that the number of people who have diabetes is definitely higher among Māori and our Pacific whānau and Indians as well compared to our Pākehā. And I think what we also are seeing as well is that Māori and Pacific people are actually getting it earlier.
Yes.
And they're getting more complications as well.
That's right, exactly.
But what we need to do, I guess, as well as look at how we can stop this, we also need to educate people so that they can get treated earlier. Because what we are seeing, obviously, is if people are getting these complications earlier, they may not know that they've got type 1 or type 2 diabetes. Mm. And so in order for them to get a full picture and to get the best care possible and for them to learn, you know, really how to look after themselves when they have diabetes, they need to basically get educated as to what they need to look out for. And unfortunately, as I've mentioned in this research, Tao Māori, Tao Pacifica, we're not getting there.
So
what we need to do is we need to ensure that these different groups, we need to find out what people don't know so that we can let them know what they need to know, especially so that we can work towards not only in the background working to find out how genetically, like you've already mentioned, this is something that may be able to change or whether this is, you know, something that can be improved in the future. What we do know is that these people are currently, you know, getting this really early.
Yes.
And so we need to make sure that they all know that they are getting it there and that they can, you know, like I said, not only learn for themselves, but learn for their families.
That's right.
And learn for the next generation. There's no gaps in that knowledge for iwi to come and whānau to come, for sure.
Oh, lovely. Lovely. Matthew, I think we've covered quite a bit for a lot of people to understand and kōrero about it. E haereana ngā iwi o muri whenua nei, e hanga mōhio haereana, e haereana ki te hoipere, kia tirotirongia, pera āhua katoa me ngā rata, hono ke te mea nui kia mōhio ngā tamariki, ne? I think that's the greatest thing, kia mōhio ngā tamariki, wā rātou tamariki me ngā mokopuna, e haerea kiana, ne?
That's
where you need the key word is to learn and teach them, you know, because you look at it, the blood comes through your generation amongst your whānau and it just carries on and on and on. You just got to relate to them in case they get it, ne?
And you need to be able to relate in an appropriate cultural manner.
Yeah, that's right.
We cannot think that the current health model and how healthcare professionals basically tell Māori what to do or tell Pacifica what to do is going to work.
Yes.
We need to be partnering with Te Ao Māori. We need to partner with Te Ao Pacifica, Te Ao Pākehā, so that it's not a, off you go, you know, you go and do it on your own. You know, they need to be helping us and be side by side because I think that's just how we are.
Oh, tēnā anō koe. Tēnā koe, Matthew, ko pai, ko mimiti ngā kōrero, ko pai te hakarongo atu i a koe tēnei wahanga, e wāno ka kōrero atu ki a koe, ne?
Ai.
Tēnā anō koe, Matthew, mō tēnei take e kore e pāna ki a tātou katoa. Nā no reira, tēnā koe, mō tēnei rā.
Ngā mihi ki a koe, girlie.